spoon of sinza.
It's two kids, baby.
Yeah. Natash.
Batisha ngoma sase matave.
Nawe. Kunda wachane. Ukiwa giri viva softawe. Nawe. Kutovya none. Uraso kugaka vya chane.
Cuba mnabanduka, ebu nondoleke. Batini
Nachomura.